Yabonga kuso sonke isizwe samthokazi ngesupport esinikayo. Ngithukula kubumbano wajabulu ayanda ngombo wa Yesu makelone wa jabulu basogile ubonga mnqube pakona kwelakithi bashanga nusifisa ubonga zikala wanikini bani maisha ihlobo ubonga zwane shansa shaceleni ngakumemeza kuyikhona mbono bamemeze nabanye nojamadoda ngoba vele udlale wena umashatha ubonga zwane lo yethinini wajabulu mama masondo wathini kanami sibonga uNkulunkulu ngokusigcinela wena ajabula kancane kanjani Waifakaza ukhotela ubonga masibuko wathi kulapho futhi losi nawo mtaka baba sincenge kuyoze kulungu uthoza umbonga shamase wathi lifake phansi igajampa nofike kuyoze kulungu wahleka kangani ubaba madlaka umbonga mtshala emakhumini obhata wathi esami isandla sihlezi sibonaka wajabula ummeli mseleke khulu wajabula ukondana umbonga mselebu levalelisa wavuma ngekandi wanele umbonga ngobese wajaba ummeli umbonga mselebu Wajabula umthandeni ntandama wagiya usibusisa umfoka kho wafakaza ubhokobhoko etumbeni wagiya umajitshela umfoka sithole kwelasethini ngithanda nonke balandeli bomkhulu ngeke ngilithethe mbaningakhulu babizwa yimina njalo umkhombo womthakathi ngomuntu abanye bemkhomba ngamakhaya entanjeni ukuphethe ngomthi kwekhulu kwibhesikiti uselimusa umfoka zuma kanti kwikhipho uJJ banwa ngadusula kwinkosini uthuthongo kaDlovu nalapha enkini ophini ngiyazi ke bafuthi kade sayiqala le ngihlaba naye umjolo ubonga mseleni ngihlaba naye umangamisa ubonga mapha kade maphi nje namnandi ngihamba naye ufethu ubonga